Zetele ndun, zao shaya ndun.
Zetele ndun, zao shaya mpe.
Basbiza mafuane zitetele mpe.
Basbiza mafuane zitetele mpe.
Zitetele mpo azondo, zao shaya wielele.
Zetele ndun, zao shaya mpe.
Basbiza mafuane zitetele mpe.
Basbiza mafuane zitetele mpe.
Mfana khala umfana khala umfana awu futa ngiyibonga stalo ngizokuyibonga yazi ukutheni awuthi ngenze nje waza mfowa dlamini
eshona mapem lonyaka lonyaka hamba noba jovile sehlala nkosi sithisha babhem sondela mthombo sondela fondini yesithisha babhem kasondela nikuphi isibongo namhlanje mfana msondela bajovile awu wadwa wena ungibajovile ngezengeze inkunzi ekhonyela intaba zasombusweni kaloko lomasikandi yabusa mvumeni makwedini ligokushange iqale likhonya bokwamasikandi babhekele irhote langena emzimhlophe zahloko mihlwele umantombazana asondela athi ntokasoko lisandenze umrhangqongqo nkqonkqoza qhekeka idonga xa seleqabela iqonga yeke mphebha lenkunzi ligoka khawuyeka unqanda untaba zaphathwa ngumbilini esazalwa kwintaba zakanongoma eqanda kontliziyo zimbi zaqaqamba kuba loko egqame ngokukhalipha isencinane umqoqo esidinga abantu bakhuluma nce ayiphikelani bagula intsango ncinane umjongo ojongo bejongile umajongo efuna intshiya bathi ujamile ungubani onqanda amahaya kwelesithuko saseligithile kaloku amavukane ngengoma yayiselwa kathile abethwa intambo sethinyani makwedini ayivulani ngqango yaqubule qhawo lenzima tiletile waqhelele kukwana uthisha mkhulu wathi bajombe mfana wabona bangamayuku inkunzi ebhonga jikelele yaziwandisho nakalwa kuthi emthatha yanqina nditsho mthatha umanyathela ligqume ligqakaza aguqisa aqelise lona izilo semthatha umpeqesho ngoma ibe ngathi uhlafuna igungqu khamlani bomasikandi noke yasho ngayigqibanga imshiyelezeni ingqugqu umdlalo wengoma kuthi gungqu umbethi wengoma emali xa seleqabela iqonga kuthi gungqu yeyi ndiyafuna uthetha inkosi ayiqedwa amavukane kutshomni into kadlamini ndayigongotha madoda igongotho nguye kaloku ugxarha uqhalangela nxathela kwingxangxasi laxhamla kulo manzi ngenxa yonqalo ukuba lichapha igazi usuku lanesamaqiqisho laqala imbola eqhuqhuwa yaqeqeshekileyo ezingqondweni unankqoqa ingqaya qiqi ngaqheyeka iqulo athi ngaqeshe emqiqo ndayiqongqotha ndiqabela iqonga aqhaqeka amaqhina phela amaqhinga maqaqakhiqa iintliziyo zaqaqamba umonwe nenza nabela uqaqaqa unaleqozi intshaba aqabela iqaqeni angaqengqeleke kulo mqolomba ephume ngumqabaqaba iintshaba zenkqi ukuyiqonda